lulimi maboti mayamba tungisinga mingi Maria ibala eko zala kaboyete balingi kakangana yoto kabana bomba malisa yona moto ya mbongo motema boyeto nina basusi nakomeka mwa mokeko kanga motema nazuatalo falanga na kanga lupango bomba boti mandima Kola tolinga nidie Mwae totikana Izali tege Nakoluka kakasema Mwae nyoso Pona longwa Na masenginya Ya baboti bayo Marie Nalingi seo ye mate Uzali mwasinga Nalinga kanatia motema Oyeba Ibala yo yangi sitege Maria nalimbigi Baboti bayo batungi singa mingi Balo bilangana luka mosolo ya libala Marie ye, Marie ye Sina konde courage tege nalingi seye bate nalingi yo nakokanga simotema pote to balana Marie ye Marie ye ni kolonyo sona kolala nazali se kolota yo Marie nalingi na mona yo Marie Marie, yeah, yeah. Hey, Marie, hey, Marie, hey, Marie, hey, Marie, Marie, hey, Marie, Marie, yeah, Marie. Marie, Marie, Marie.